But you need more. Yanyua tu mikono yako juu. Yanyua mikono yako juu. Roho Mtakatifu sema.
Roho Mtakatifu.
Uwepo wako.
Uwepo wako.
Utufurikie.
Utufurikie.
Na utembee pamoja nasi Bwana.
Na utembee.
Oya manarabashara basasa ya na utembee Bwana pamoja nasi
na utembee
alafu mwambie Bwana mito ya maji
mito ya maji yeshe sasa
mito ya maji
mito ya maji
haya yawe maombi yetu wote wa Tanzania kwenye mahali hapa
mito ya maji yeshe sasa
kanisani Roho Mtakatifu sema
Roho Mtakatifu
Utujaze na nguvu zako
Utujaze na nguvu zako
Oh utuhudumie Uyaguse maisha yetu
Utujaze uwepo wako Bwana
Utujaze wakati inua mikono yako tu wakati huu mwambie Bwana tuzame kilindini mwako tuzame tuzame kilindini mwako nizame kabisa kilindini mwako Maswali mengi siri ipo uweponi mwake anasema siri zake zi pamoja nao wamchao the secret of the Lord are with those who fear him hakuna ujanja there is nothing uweponi mwake I alone Jesus Nikae kwenye uwepo wako Mungu. Nikae hapo tu. Help me Lord to stay there, to stay there. Yako mambo mengi around me, but Lord, help me Jesus to stay there. Just to stay there. Lord.